ZLatestMusic.com.
We make it. You want the beat.
Mulo vezila eme.
Kavera zemucheza.
Oh no, no, no. Oh no, no, no.
Yeah.
Batumezi kuna piri ntolo uke kinala paka fanu hoke ya emile nong
yes.
Anilike ni voi olo unizonde kunikala na vula ya hoke piri ni nong
so.
Miziki ni saka shainge wa bala kona uvo na mufaya nive hile kwa waya
yes.
Mutumani ya latia uluzalo andambari owe nzeti kwa nukina ya mupanga
yes.
Lesi mpisi mweka na kakezu hapa mwarapuke mukambe fakiwe na yani hapa. Mulovezi stiri brina fana busa mara baba masira baba tokwa kukwa kula
Kavera, yes. Ze mucheza. Meno meno inge vachira tukuta. Tumba totu tuna inge kanyukuta. Kacha sumukana kwa muna kumbucha ya. Oya Hera mwako shoera. Hera mwako shoera. Hera mwako shoera.
Eo wizi Fai papuro aikora. Stuja boy
Tu
Eo Gucci is crew. Eo beauty, my sister. Nande bills.
ZLatestMusic.com.
Scada on the day.
We make it. You want the